Radio Tron.
Leo una story minataka niwambie, hadithi hadithi niwasimulie, ninayo mengi minataka msikie, hadithi hadithi niwasimulie. Lolikuwa zangu mishe nimechoka, akaja mdada flani anaitwa Nifa, yule namjua mtaani kwa misifa, ila alichokisema leo nashindwa takwa. Hadithi yo jo tamkolea, dogo tupe story kama imeanza kukolea, bado na waza kesho shivenelemea, nilivu kinde na mazito alonambia, siwezi etena nipenda mi kumbe na nitaka, kasema na niwaza mi moyo wangu meshakata, etena nipenda mi kumbe na nitaka, kasema na niwaza mi moyo wangu meshakata. Bado na waza yo, nitaweza wapi hayo, mana umri wangu bado mdogo, ilakana divitu vingi yo, eti majumba magari kikubali nitakupa Range Rover gari, sitaki. Taweza wapi mishangingi ya leo, nitaweza wapi hayo mambo hadisi video. Jo jo utamkolea, dogo tupe story kama imeanza kukolea, bado na waza bisho shivenelemea, nilivu kinde na mazito alonambia, siwezi etena nipenda mi
etena nipenda
kumbe na nitaka, kasema na niwaza mi
ananiwaza
moyo wangu umeshakata.